bụ mbido ka nwa mgbọba nna m ọwa isi mmiri ada tata. Isi mmiri ogo na nwa nyocha Chukwu mmanwụ ejem ike. Ọ na-awa n'onyocha bịa n'ụwa n'oji. A na-arụta ike ogo na nwa nyocha bịa gara. Isi mmiri ada tata. Egwu na-eti mmadụ eziro m ya na-egwu mụba na tambechi. Nne m tile egwu nụrụ egwu na nna m tile egwu. Egwu ala mgbe mụ na-egwu mụba onyinye Chukwu ahụ. Kanjebe n'isi mmiri, kanje na-emeri ka ka mmanụ dị nọ n'isi mmiri. Dọkta bịa ka mụ mmiri n'ali ugwu bịa kene. Mmiri n'ali ugwu iso n'isi mmiri. Kene ma gbalị onye ide ya onye abụrụ ike. Nwonyo n'icha do kọmputa wizard onye ọma. Ndị ọka dịle mụ oji n'aka nwa mmadụ bụ n'ụdụ. Onye abụrụ ike nwanne Chinyelugo bịa kene. Chinyego nwoke nwanne mmadụ bụ n'ụdụ ahụ. Chike bịa kene, ndị Amerịka bịa kene. Onye sela obodo dịka onume kene gị. Kene lụmụ buchi buchi nwa mene. Onye ọga dịle nwanụ ndị Amerịka dalụ. Kene osisa nye obi Stephen Nwome. Osisa nye obi nwoke m onume kene gị. Kene lụmụ chale chale nwa bụsa nwoke m. Ndị ọga dịle nwanụ unu so n'isi mmiri ahụ.
Was your turn.
Oh, what an economy. Oh, what an economy. Don't move on.